denhousenambia.com.
Yeah. High levels music.
Hey yo.
Hey yo, Laka. You killing them, son.
Stop. You gave me my life in a condo. I gave you my heart, I thought to za chinja umoyo. Oh nah, baby, oh nah, baby. Chikondi chatu ni misozi lede, sozi lede. Oh nah, baby, oh nah, baby. Chikondi chatu ni misozi, baby, sozi, baby. Oh nah, baby, oh nah, baby. Dawa kuli bewi nango. Background apa? The danger apa? Dawa kuli bewi nango. Background apa? Oh the danger apa? Dawa kuli bewi nango.
Tamawa happiness, tamawa fema fight. Nikonde ya Russia na Ukraine. Ifu nika chape wa UN. Ndama na yesa chikonde cha sherera. Njine mtu na ine ikonto na lepela. Fama na mbubi funika kwa effort. Faka kia ni frake kwa ina. Basi tienda pa mozi bebe. Fama na mbubi funika kwa effort. Faka kia ni frake kwa ina. Basi tienda pa mozi bebe. Background apa? Oh, you didn't have a Dawa kulibe winangu. Background apa? Oh, you didn't have a Dawa kulibe
music. Wow. Sorry. It's high levels music.